Ekitongole ekikulira ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission UCC kiwabudde bannayuganda obutakozesa bubi mitimbagano naddala mu kiseera kino nga gavumenti ezzizzaako internet. Internet wano mu Uganda yaggibwako ku lwokubiri ssabbiiti eno gyetukuba amabega era ekomezeddwawo nkyaleero. Internet ezziddwako kyokka abakozesa emikutu emigattabantu tebannaba kuzzibwako bulungi. Gavumenti egamba ekyo ekikoze okutuusa ekiseera ekituufu nga kirangiriddwa era abamu kakano abakozesa emikutu egyo emigattabantu beekoloobya nga balina kukozesa VPN oba Wi-Fi. Ssenkulu w'ekitongole kya UCC George William Nyombi Tembo mu kwogerako eri eggwanga agambye nti ekitongole kimanyi bulungi nti abantu abamu bakozesa enkola eyo ya VPN okweyunga ku mitimbagano kyokka nti bakukangavulwa singa banaakolerako ebikyamu.
Surprised that we may attack you and your device may not go on the network again. So be cautious. Don't want to do this without warning you. Want to warn you. Don't break the law. If you bypass it, VPN is there, we know it. You do your normal things, whatever you use social media for. Like I say, the 3 E's, enterprise, entertainment, and empowerment. You are connected with your loved ones. Who cares? But when you break the law, our antennas are really up. We may end up going for you.
Nyombi Tembo agambye nti okozesa emitimbagano kikulu nnyo eri enkulaakulana y'eggwanga era ayagala bannansi bewala ebikulu ebikyamu n'okusaasaanyizaako obubaka obusigo obukyayi.
Avoid sharing or amplifying unverified information, hate speech, inflammatory content, or anything that could incite violence or disturb the peace we have all worked to preserve. Responsible digital citizenship means verifying facts before sharing, respecting the views of others, and contributing to national unity rather than division. Remember, freedom comes with responsibility. Misuse of online platforms can have serious consequences for individuals and the entire country.